bafite amata basa yo kumurikira umukwe wabo harimo abakobwa batanu b'abanyabwenge bihutiye kugura amavuta yo mu itabaza umukwe atinze bose barahumbikira bidatinze umukwe arasa bose bashyigukira hejuru abakobwa batanu b'abapfu nibwo bibutse kujya kugura amavuta yo gushyira mu itabaza bagarutse basanze abajya mu bukwe bagiye umukwe yari yajyanye n'abanyabwenge kuko bari biteguye ubukwe hakiri kare nshuti natwe twibonize mu mitima hakiri kare Yesu nazaza asange twaramaze kwitegura umukwe yari yajyanye n'abanyabwenge kuko bari biteguye ubukwe hakiri kare nshuti natwe twibonize mu mitima hakiri kare Yesu nazaza asange twaramaze kwitegura Shima dukwiye gushaka amavuta yo gushyira mu matabaza yacu nshuti naho twahunikira duhunikira n'ubwenge Yesu nazaza asange amatabaza yacu amurika umukwe yari yajyanye n'abanyabwenge kiri kare nshuti natwe twibonize mu mitima kiri kare Yesu nazaza asange twaramaze kwitegura umukwe yari yajyanye n'abanyabwenge kuko bari biteguye ubukwe hakiri kare nshuti natwe twibonize mu mitima hakiri kare Yesu nazaza asange twaramaze kwitegura umukwe yari yajyanye n'abanyabwenge kuko bari biteguye ubukwe hakiri kare nshuti natwe twibonize mu mitima hakiri kare Yesu nazaza